umshumayeli 9:1. Ngokuba konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu. Noma kuluthando noma kuyinzondo, akukho muntu okwaziyo, konke kusebusweni babo. Verse 2. Konke kungabehlela bonke, olungileyo nomubi, omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo, onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo, omuhle abe njengesoni, ofungayo njengowesaba isifungo. Verse 3. Kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa yinto yinye, ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi nobuhlanya kusezinhliziyweni zabo bese khona andukuba baye kwabafileyo. Verse 4. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Verse 5. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazilutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Verse 6. Uthando lwabo, nokuzonda kwabo, nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Verse 7. Hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, phuze wayini ngenhliziyo enhle, ngoba uNkulunkulu sevumile imisebenzi yakho. Verse 8. Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke, nekhanda lakho malingasweli amafutha. Verse 9. Thokoza ngokuphila nomkakho omthanda zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize oziphiwayo phansi kwelanga, zonke izinsuku zakho eziyize, ngoba lokhu kuyisabelo sakho kulokho kuphila komsheshe wakho oshikashikayo phansi kwelanga. Verse 10. Konke isandla sakhe sikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba kukho msebenzi, namcabango, nakwazi, nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona. Verse 11. Ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuthi ukujaha akuyi ngabe nejubane, nokulwa ngamaqhawe, nesinkwa ngabahlaniphileyo, nengcebo ngabaqondileyo, nomusa ngabanokwazi, ngoba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba. Verse 12. Ngoba umuntu akasazi isikhathi sakhe, njengezinhlanzi ezibanjwa enethini elibi nezinyoni ezibanjwa ogwibeni, kanjalo amadodana abantu abekelwa isihibe ngesikhathi esibi lapho siwehlela ngokuzumayo. Verse 13. Ngabona futhi ukuhlakanipha ngalendlela phansi kwelanga kwaba kukhulu kimi. Verse 14. Kwakukhona umuzi omncane unabantu abayingcosana phakathi kwawo, kwafika inkosi enkulu kuwo yawuvimbezela, yakha izinqaba ezinkulu ngakuwo. Verse 15. Kepha kwafunyana kuwo indoda empofu ehlakaniphileyo, yawukhulula umuzi ngokuhlakanipha kwayo, kodwa nokho akakho okhumbula leyo ndoda empofu. Verse 16. Ngase ngithi ukuhlakanipha kuhle kunamandla, kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa, namazwi akhe awezwakali. Verse 17. Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni mahle kunokumemeza kobusa phakathi kweziwula. Verse 18. Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa, ngokuba oyedwa wonayo angachitha okuhle okuningi.